Abebureyi esura mukaga. Kale katuleke ebyo ebisookerwako mu kunnyonnyola ku Kristo, tweyongere mu maaso okuyiga ebisingawo era eby'ekikulu mu kumukkiriza. Twabayigiriza dda ebigambo ebiringa omusingi era tetwetaaga kubiddamu. Mumanyi bwe kitagasa okugezaako okulokolebwa nga tuyita mu bikolwa byaffe, era mumanyi obukulu obuli mu kukkiriza Katonda. Twabayigiriza dda ebifa ku kubatizibwa okwa buli ngeri n'okusibwako emikono. Mumanye ebifa ku kuzuukira ne kukusalira omusango okutalikyukako. Kaakano katugende ku bikulu era ekyo kye tunaakolanga Katonda ng'ayagadde. Kubanga abamala okufuna ekitangaala kya Katonda ate ne bakivaamu, tekiriyinzika kubakomyawo mu kwenenya. Baalega ku kirabo eky'omuggulu ne bafuna mwoyo mutuukirivu. Bamanya obulungi bw'ekigambo kya Katonda era n'amaanyi ag'emirembe egigenda okujja. Ate kaakano baddamu okukomerera ku musaalaba omwana wa Katonda era ne bamuswaza mu lwatu. Ettaka erinywa enkuba eritonyako emirundi emingi ne likuza ebimera abalirima bye beetaaga, Katonda aliwo omukisa. Naye bwe likuza amaggwa n'omuddo, liba terikyagasa era nga lirindidde kuvumirirwa na kuzikirizibwa muliro. Naye abaagalwa, newankubadde nga twogera bwe tutyo, mwe tetubabuusabuusaamu. Tumanyi nti muli bulungi era muli mu kkubo eritutuusa mu kulokolebwa, kubanga Katonda mwenkanya tayinza kwerabira mulimu gwe mwakola n'okwagala kwe mwamulaga mu buyambi bwe mwawa era bwe muwa abantu be. Era twagala nno buli omu mu mmwe okulaganga obunyiikivu obwo okutuusa ku nkomerero lwe mulifuna kye musuubira. Tetwagala mube bagayaavu, wabula mubenga ababakkiriza era abagumiikiriza ne bafuna ebyasuubizibwa. Katonda bwe yasuubiza Abrahamu, yeerayirira yekka, kubanga tewaaliwo amusinga bukulu gw'ayinza kulayira. Yagamba nti,
mazima ndikuwa omukisa n'enjaza ezzadde lyo.
Abrahamu yagumiikiriza, bw'atyo n'afuna Katonda kye yamusuubiza. Abantu balayiro oyo abasinga obukulu era ekirayiro we bukakafu obusalawo empaka zaabwe zonna. Katonda kye yava alayira akakase bye yasuubiza. Yayagala okukakasiza ddala abo abalifuna ebyasuubizibwa nti bye yasuubiza talibikyusa. Katonda yakola ebintu bibiri ebitajjulukuka era byatayinza kulimbiramu. Yasuubiza era n'alayira. N'olwekyo ffe abadduka okunoonya obubudamo mu ye, tuddamu nnyo amaanyi ne tunyweza essuubi lye tuluubirira. Essuubi eryo lye linywereza ddala emitima gyaffe ng'ennanga bw'enyweza eryato, era liyingirira ddala mu kifo ekitukuvu ekiri emabega w'olutimbe Yesu gye yatusooka okuyingira ku lwaffe ng'afuuse ssaabakabona mu lubu lwa Melikizedeki.